They walk with sana kashi. Critical movement. Best for future.
Come and say, come and get a boy. Get a sunset. Can the king is all really like China when I handle it now. Gana zaka kele udishimba kele wena handle it now. Wasa kuni feza za mapoko hoto. Molewe la mukokoto. Ubata kuni feza za mapoko hoto. Angelina, Angelina, Angelina who's come up. Angelina, Angelina who's come up. Angelina, Angelina who's come up. Pa, kibata mwana Lisa, anilila kani kusisa. Bolo vela teka, katansi kote kanya. I hope wapwela wazipe kanya. Angelina, Angelina, Stufik is my body, yeah. I cannot fix your body, yeah. Angelina who's come up. Angelina, Angelina who's come up. Angelina, Angelina who's come up.
Her body so fine, movie ruza wa maraka. The way she bounced, no basia na chida. Danje ni mama diara, kutenga na kubarara. Chitupichima watumfi hafutika operara. Kuwafibiara, theni bambi bafisombo. Apa mula fumonga swima na ineni likupao. Na ibefe inankara, seto timuri chisofa. Magero ba mushe basika, manambo wa yopa. Iyo mondia.
Gana zaka kele udishimba kele wena Angelina. Wasa kuni feza za mapoko hoto. Molewe la mukokoto. Ubata kuni feza za mapoko hoto. Angelina, Angelina,
Angelina who's come up. Angelina, Angelina who's come up. Angelina,
feza kele na
Angelina who's come up.
Kiss. Samala tela, samala tela, samala tela tela.